Hezekiah 21 verse 1. Izwi kaJehova lafika kimi lathi, verse 2. Ndodana umuntu bhekisa ubuso bakho ngaseJerusalema, izwi lakho liconsele ngasezindaweni ezingcwele, uprofethe ngezwe lakwa-Israyeli. Verse 3. Uthi kulo izwi lakwa-Israyeli, usho kanje uJehova uthi bheka ngimelene nawe, ngiyakuhosha inkemba yami emgodleni wayo, nginqume abalungileyo nababi. Verse 4. Ngenxa kuba ngiyakunquma kuwo abalungileyo nababi, ngalokho inkemba yami iyakuphuma emgodleni wayo, iphumele inyama yonke kusukela eningizimu kuye enyakatho. Verse 5. Yonke inyama iyakwazi ukuthi mina Jehova ngihoshile inkemba emgodleni wayo, ayisayukubuya. Verse 6. Kepha wena ndodana umuntu ububula ububule ngomunye emehlweni abo ngokwaphuka kokhalo lwakho. Verse 7. Kuyakuthi lapho besho kuwo ukuthi ububulelani wena na, uthi ngenxa umbiko ngokuba lapho ufika izinhliziyo zonke ziyakuphela amandla, izandla zonke zidangale, kuhlwe emimoyeni yonke, amadolo onke abe buthakathaka njengamanzi. Bheka, kuyeza futhi kuyakwenzeka, isho iNkosi uJehova. Verse 8. Izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 9. Ndodana umuntu profeta uthi, isho kanje iNkosi ithi, thana inkemba iloliwe futhi iphucuziwe. Verse 10. Ilolelwe ukubulala nokubulala, iphucuziwe ukuba ibe njengonyazi. Besiya kujabula na lentonga ndodana yami idelela konke okomuthi. Verse 11. Uyinikele ukuphucuzwa ukuba ibanjwe ngesandla, yebo isiloliwe inkemba, isiphucuziwe ukuba inikelwe esandleni sombulali. Verse 12. Khala uwewule ndodana yomuntu ngokuba iyakuba phezu kwabantu bami, ibe phezu kwazo zonke izikhulu zakwa-Israyeli, zinikelwe enkembeni kanye nabantu bami, ngalokho shaya ithanga lakho. Verse 13. Sekuyalingwa, kunjani uma intonga edelela manje ayisakubakho na, isho iNkosi uJehova. Verse 14. Wendodana yomuntu profeta ushayanise izandla, inkemba iphindwe kathathu ibe ngeyababulawayo nenkemba yokubulawa komkhulu ibahaqe. Verse 15. Ukuba izinhliziyo zabo ziphele amandla nezikhubezo zabo zande, ngiyakubekisa inkemba ekhazimula kuwo wonke amasango abo, awu yenziwe njengonyazi ihoshelwe ukubulala. Verse 16. Nquma osokunene usukela osokhohlo lapho ubuso bakho bubheka khona. Verse 17. Ngiyakushayanisa izandla zami, ngiphumuze ukufutheka kwami, mina Jehova ngikhulumile. Verse 18. Izwi kaJehova lafika kimi lathi. Verse 19. Wena ndodana yomuntu zibekele izindlela ezimbili zokufika kwenkemba yenkosi yaseBhabheli, zombili ziphume ezweni linye, wenze isiqondiso sendlela usibeke engosini yezindlela zomuzi. Verse 20. Misa indlela yokufika kwenkemba e-Araba labantwana baka-Amoni kwaJuda eJerusalema elibiyelweyo. Verse 21. Ngokuba inkosi yaseBhabheli isimi egumbini lezindlela engosini yezindlela zombili ukuba ibhule, ixhakazise imcibisholo, ibuza amatherafi, ibheka esibindini. Verse 22. Kwesokunesa kukhona inkatho iJerusalema kuba kubekwe izinqaba, nokungqubuza kuvula umlomo ngokumemeza, kuphakanyiswe izwi ngokukhala, ukuze kubekwe izinqaba zokugqubuza emasangweni, kunqwatshelwe amaduli, kwakhiwe izinqaba. Verse 23. Kukubo njengokubhula kwamanga emehlweni abo, njengalokhu bekhona abafunge izifungo kubo, kepha iyakhumbuza ukona ukuze babanjwe. Verse 24. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, ngokuba nikhumbuzile ukona kwenu ekuhambuleni kwezeqo zenu, ukuze izono zenu zibonakale kuzo zonke izenzo zenu, yebo ngokuba senikhunjulwa niyakubanjwa ngesandla. Verse 25. Wena sikhulu sakwa Israyeli, shinga elibulawayo, elilusuku lwakho lufika ngesikhathi sokuphela kobubi. Verse 26. Isho kanje inkosi uJehova ithi, susa isigqoko wethule umqhele, lokho akuyukuba yikho, phakamisa ukuthobekileyo, uthobise ukuphakemeyo. Verse 27. Kuya kugumbuqelwa, kugumbuqelwe, kugumbuqelwe yimi, nalokho akuyukuba khona, azafike yena umfanelo ingeyakhe, ngimnike khona. Verse 28. Wena ndodana yomuntu profeta uthi, isho kanje inkosi uNkulunkulu ngabantwana baka-Amoni nangehlazo labo ithi, thana wena inkemba, inkemba ihoshiwe, iphucuzele ukubulala nokuqothula ibe njengonyazi. Verse 29. Bese yakubonisisa amanga, bekubhulela inkohliso yokuthi uyakubekwa ezintanyeni zababi ababulawayo abalusuku lwabo lufika ngesikhathi sokuphela kokubi. Verse 30. Mayibuyiselwe emgodleni endaweni lapho wadalwa khona ezweni lokudabuka kwakho, lapho ngiyakwahlulela khona. Verse 31. Ngiyakuthulula phezu kwakho intukuthelo yami, ngikufuthe ngomlilo wolaka lwami, ngikunikele ezandleni zabantu abanonya abayizingcweti zokuchitha. Verse 32. Uyakuba ngukudla komlilo, igazi lakho libe phakathi kwezwe, awusawukhunjulwa ngokuba mina Jehova ngikhulumile.